Skills Music. Naluka kimasai ni namzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Mami bibie, story kama zile jana juzi, kimya usini jue jue. Oh yeah, kimya usini gege. Naogopa zambi sana usiku na mchana, najua Mungu upo ndo maana nachungu sana. Najua na kuzi ila ni mambo ya ujana, uchana wasichana. Mola maulana tusamee sana sana sana, tena na tena, I say I way. Ogopa moto mazambi ya poteze, kibuli zalau tunamuuzi Mungu ale muumba laza K. Mani stiga alimnari everyday MC zine house indo C aka fagili ya we. Tuko juu na majuu, hakuna masista du. Uzungu down, uafrika down, kuwa tunachanganye vivina na shima tuwe. Mola wetu tusamee zambi zetu, tukana waja wako ni wanyonge, ila tu huwa tunajisahau kwa vitu vingi vya kupita. Mambo mengi tunakwasi, zinzi utapeli. Mola ni kweli, ili swala kila day mpaka na kuwa mzaa. Na waza ndugu jamaa tumogope maulana, tuluke kima sai, ai. Tuluke kima sai, ai, yeah. Naluke kima sai, everyday MC, kiwalani. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
No pajelo, no buku no yelo, ndio mana minao na kelo. Na paga waga, inapoliche kila ngugelo. Naluka kiyelo, japo mimpo melo, natafuta takwa telo, ili mambo yawe tengelo. Na kumaki pangu wangu, saki niwe chine felo. Naluka kiyelo, kama kakake velo, lengo langu minipate kama lipo pata belo. Maisha nye utata ya nakava kolo melo, saki niwe kama flan, jisa lipoliwa kinyelo. Kaboteka kazubana yote kwa sababu umelo. No kusanda, no kumbwanda, no kumbwelo, kwa mjanja kwa kamanda toko selo. Naji mjomba mpelo, wakilo mpelo, hello. Naluka kiyelo, nita ili seka buelo. Wana nita mani stiga bebe la iso mabachelo.
Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie. Naluka kimasai, nina mzuka tayari, mana kila kukicha nasikia rufya yai. Oh my God, Mola tuangalie, tepuke mambo yote masela tusiangamie.
Yo, kiwalani, this your boy, everyday MC. Man is tigers in the house, Laza K, Ali Machele. You know me, Tony Beggy area, Zungu Zendoni. Yo yo, Naluka kimasai, hi. Naluka kiyelo, yeah. Kiwa Banta Musa, ha ha. Yeah, Naluka kimasai, hi.